on and on and on. But baby, nini ushani kamata usije mbua bibidu kani bidua nisore ndani visirani uwe na mi chuwe na paka usije mbua kani paleo japo muda nilimomba kuwa nawe bati ya peke achano gewe womekausha vidona. Right and I need for those you quit. I draw money when I chop out and see you on the hack was in me. Right and I won't make out shabby don't know. See, put my side, I'm going on me. Woman, it don't go on my journey. See, where's it? Pussy, my room go on me. When don't call it a young go. Nikupeleke nyumbani kwa mama thani akupe tenge hata furahi kwa kwangu na thamani upimwe kwa mzani baby. Asante baby. Asante for love. Asante baby. Toka Mungu na mama unafata wewe baby. Chunga sana uzungu na drama. Chungu sije nipe tabu. Na vya kupenda mwenyewe sunajua. Nifanye nini tuishangaze dunia. Kwa vingu mevumilia. Labda maini moyo nisha kupatia. Samboni na nipenda sana. Papali kwa ma walopita na waza. Na mini shajibiga mtama. Siwezi dana mzembe ushani lemaza. Usiku masaja mgongo ni wame nitoa tongo machoni. Siwezi kusema mongo mi wendo mkali ya nyongo nikupeleke nyumbani kwa mama thani hakupe tenge hata furahi kwa kwangu na thamane upimwi kwa mzani baby.
Thank for the love, thank for the love.
Asante for love. Asante kwa busara na upendo.
Asante baby. Asante for love.
Baby.